to yena ai ba tu pumeno ya pi
ah stay sicho o kaleche cho lo ni
ah
bo rata ta 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 ru ha che
ai jege karmana ore mira bello sa
ha jimiri mira ve
osisi banintsi banjongile bafuna istyle namna ndibagadile kutheni nithule itafula ldeyibizana bangani kushushu
kupolisaizapha
ndixelelisabondilisana but ninakaikaunde ndidlalele mna ndisevibe ndikhawuleza kumna ndinewali ikeli osisi banintsi banjongile bafuna istyle namna ndibagadile kutheni nithule itafula ldeyibizana bangani kushushu kupolisa ndikhawuleza kumna ndinewali ityebini osisi banintsi banjongile bafuna istyle namna ndibagadile kutheni nithule itafula ldeyibizana bangani kushushu
kupolisaizapha
ndixelelisabondilisana but ninakhawuphinde ndidlalele mna ndisevibe ndikhawuleza kumna ndinewali ityebini osisi banintsi banjongile bafuna istyle namna ndibagadile kutheni nithule itafula ldeyibizana bangani kushushu kupolisa
Ozama, usokala ma, kasugile ma, dlala ma, dlala ma, amaphepha ma, uzosala we. Ozama, ozama, usokala ma, kasugile ma, dlala ma, dlala ma, amaphepha ma, uzosala we.